maso yanyu ngo sunyumbe sagayinda ahubwo nibyishima z'uyu mutima wanjye niba utsinzira sinzitane twanyuze mu njye nawe ngumira uwande nanjye ndagukunda ngutetereje shenge
I promise you, darling.
I promise, darling.
I promise you, darling. Yeah.
I promise, darling.
Uzagutera zabanchaka zamurwanye yumirwe ukuna sahuwanye chuti zawe zizabisange tuzabana umere nka tatu abanga yatu na zaba ya batatu this is true yose nkuru
wina bareba ngeza hura mureba sino nguwiba bazahura baseba abyumvise ibanga mbere y'imana akumayenye imamba ngo muri ngutaka uraho mora nuhira nubona marira senga mu maso yanyu ngo sunyumbe sagayinda ahubwo nibyishima z'uyu mutima wanjye niba utsinzira sinzitane twanyuze mu njye nawe ngumira uwande nanjye ndagukunda ngutetereje shenge
I promise you, darling.
I promise, darling.
I promise you, darling.
I promise, darling.
Yeah.
I promise, darling.
We na bareba geza hura mureba sino kuwiba bazahura baseba abyumvise ibanga mbere y'Imana akumayenye imamba muri ngutaka uraho mora nuhira
I promise you, darling.